Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Adjarou Traoré to ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Sego jom ñalli sagraaf heeɗiɓe. Maccu kako fina tawa yo hakkika ben le Mali Imadaraji pelle darɗiɗe hakkeji tomonto en ben e tawede fuf ben kabaru muɗum tongama e jaati e le ben ko hawra e dow muɗum joɗa haalaji hakkunde ɓiɓɓe leydi Mali. Cillol tato ɓullo kawrital dokkoɓe kawaruji Mali fuɗɗi altanere keñan e dow Sisili andal golle mbiyan ɗeɗo gollirɗe ley Mali e Afrique ngal jokkitoto iwde capantati mai tugade 8 juin boma ko ɗo. Jangirɗe ben janguinde e ɓeydande faamu ben kamɓe jewtinoɓe banggal alhaali finatawa Mali woni fanda kawrital lollirgal Mali festival rire ngal landini kala jata events ɗi goni seme kawruji amen hande men kikiɗe talatare sappo e nayyi mai 2024. Bisimillah sakraɓe. Hadde kabaru maccuka ku fina tawale Mali yo goto e ben yilaji batu ben jooɗa haalaji yontere ƴaɓɓire nde fay ben so tawama pelle haɓontode hakkeji tomata en goytike kabaru muɗum eɗum jokkiti sabinde yaltugol yimɓele hewɓe ley nokkuji yogaji leydi ndi keɗɗanna ko heɓan en Oumar Waygol e Fatoumata Dembélé dow fayi tanko kanko Waygol o.
Les batu kaltidal hakkude ɓiɓɓe leydi Mali ndi kabaru maccuɗa ko ɗum haalama toon les fedde humnide jaam kañe dewrital ɓiɓɓe leydi ndi les majjunɓe kollitiwi ɗati kani yaltinede ley hen haɓude e halfaɓe caggal muɗum dow kaldal manggal waɗe joƴƴinowal yimɓeɓe fuuro yogay tekkitittoɓe kollitiwide yimɓele ujunaji joppi nokkule muɗen wattu joni dow salade maccuɗako ɓeɗo yimɓele woɓɓe ana le région kay o woɓɓe do ana ley gallure Bamako nde wakkatiji halfaɓe mabɓe kañe nangataɓe ley nokkule ɗe so kaɓɓaɓe piyaɓe gollaɓe golleji bonɗi noon ɓe kollitiri wiide iɗum hewde wadde le lefol sahelguel kañe le saha leydi ndi micciteɗe wiiɗi tan 2022 debbo goto le région kay o caggal komo sali maccuɗa ko yonki makko harba toon halfaɓe makko ɓe golli oɗo golle
haɓo men kabaru muɗum yata fewi caggal humtagol hoore sériyaji banggal muɗum o holtiri négatin jara gorojo gollirde humaninde hakkeji tomonte en keɗɗana ko annikel fo goyta dow fofitan ko alisisi
sériyaji banggal yirwingol hakkeji ɓiɓɓe adama en ana hani ko tekkine wajiɓe jonka sériyaji ɓamaɗi banggal jukgol kanngol waɗede fewde yimɓel ɓe margal le tawangal woni golle mum en tabbe ɗe ɗiɗo sériyaji ena hollita sifaji jukgol kanngol ɓamen so tonge ɗo ɓeɗo yimɓe jooɗa haala ana hani ko ardine ley hem yimɓe ana hani ko humpintine ɗu banggal muɗum yimɓel ɓe ɗiɗo tordaji ɓama so tongade mum en totte ko woni hakkeji mum en gonga jooɗa haala banggal muɗum wona ko newi ga ko hollitale ɗiɗo jooɗa haalaji ana hani ko yimɓe kala haali en ƴewto ɗum ƴeewa so tawi eɗum wawi gollirede nadu so tawi ko haala ko ana hani ko ƴewte fade golle majjum fuɗɗude
sakri mbaɗtuto hakkillaji mon dukkobore banga bem ama facebook kañu ɗum x ɗum twitter kiɗɗo o banggal rafa ndenago ɓen bonodaji kewɗi gaɗama ley sahal e wuddu leydi ndi ɓen fanɗi fof yimɓe ɗiɗo mayi ɓen bonodaji kewɗi ɗum gaɗama wattu goto laroy Mali holtivide ɓen machine binitrusi en e nangguiɗu kaki kaɓorɗe kewɗe keɗɗan ko ɓen fati yettara e dow fostango Ousmane Niall Boly
beete talatare nde bomborɗe noddirteɗe obi limama fewtude e dakorde gendarme gonde dire o nokku ana ley e région Tumbuto o masiba waɗi ley wattuma bac plan wondi wadde ley gendi ndi nannanlaji keɓari ƴiwde tan holitama wiyede wala ka fuuma torra muɗum hewti altinere keñan wattu 11h yimɓe hewɓe joguiɓe kaɓorɗe wonnoɓe dow mutongaji jottake ley dalare nokku sukkata mo enete duga bugu ley e région Ségou ɓe yimɓe jaadi e mutongaji tati farde mabɓe dilluɗe ɓe kuɓ immobile aji tati ɓe tawi ley o service fa wiyata o ñalloma sukaɓe jokkolɓe ɗiɗon duroɓe tawama mbarama dabaji mumɓen du jaada yimɓe joom en kaɓorde gaadi o golle banggue guendi kara ley cercle masina sappo e ɗiɗi lewru men du soldat si e Mali kolti wiide cakkiteke camion goto kewnoɗo kaɓorɗe kañe neɗɗo goto cikkitaɗo pondinoɗo nadde ley guendi gawo ley kake nanggaɗe ɗe ana hen koɓe mbiyata mitrailleuse manggal pat en Mali kolti wiide du ley o ñalloma goto terroriste si en ɗiɗon dokki koye mumɓen ɓe yimɓe gardi e kaɓorɗe mumɓen dokki koye mumɓen soldat si e Mali wonɓe en songo ɗum holita les communiqués l'armée Mali
andal golle ɓen gollirɗe Mali e kañ leyɗe gollirɗe dokkoɓe kabaruji Mali e Afrique woni Sisili kawrital tatoɓal ɓen ɗeɗo gollirɗe dokkoɓe kabaruji le Mali nde ɗum ɗo humpitama keñen sappo e tati mai Bamako ɗo wilnadinde ɓe ɓen ɗum ɗo mbiyen kawrital ngal iwde capantati mai yoode ɗiɗi juin waruru ndu ndenno yo banggal jooɗa haalaji kañe ɗum jangguine e jande e hunande muɗum kanko kuma fin keyta won heɓane kede fo sango Oumar Waygol e Alsisi
kanko Issa Kaba Sidibe goto wonduɓe lennade ngal ɗo kawrital o hollitiwde ko ɓuuri fojude ɓe ñalawma hannde ko nayri bangal annde ɗe ɗum waɗi soɓe gondi e noddude kaadime annde no golle o wori le ngal ɗo kawrital.
Gonga won immadaraji mawɗi gonɗi yuɓɓinede bangal golleji nantingol kabaruji ɗo leydi amen ndi, nga ko teka e ko metti sanne ni woni yimɓel hewɓe nantinoɓe kabaruji ɗo leydi amen ndi le ñalawma hannde o a tawam waɗa e jande muɗum. Balɗe nayyi ɗi mbiɗen min ƴewam jom ka hono fuu min gatta yelɓeɗo yimɓe an heɓa janguinede.
Ministre kuminiɗo kabaru jottinoɓe kabaruji le leydi ndi Alhamdu Ag Ilian o waɗi noddago fewde e journaliste ɓe tinno darta ande kokka kabaruji du gongaji.
Sa wi an jottinowo kabaruji talkuru an hani tawede hakkunde ma e neɗɗo mo gollanta o, saabi a ɓami anni a wiide a tewtam ko woni gonga, a ɓami anni aɗu wiide a waram laatade neɗɗo foroba kañe waddude e yimɓe neɗɗaku. Nantinoɓe kabaruji ɗi ni jeeyi sottirde ko ɓe andi yimɓe.
Hitani hikka nde leyɗele ɗe ɓe noddi ɗe woni Chine, Kagne e Maroc.
Kagne ɗum fuɗɗi mbiyen kawrital nagoɓal yewtinoɓe ɗum jogitoto fañandi sappo e jeenayi mai Bamako ɗo nden no Sisli o woni dow kabaru hewtogol jam e gondal landi ɗum woni kala jaɗa event nden no wi sidi Cissé hoorejo ndeɗo gollirɗo ngal ɗo kawrital festival fana muɗum yo jangguinde mbiyen jewtinoɓe hewɓe nden no hanndi ɗum sia jatata mayga keɗana festival waɗi Cissé.
Ce festival
oɗo festival fana muɗum yo yerwinde jalgol leydi amen ndi fayoto caggal leydi ndi. Ngal ɗo kawrital nayoɓa oɗo festival min gara min jewtina bamakonkoɓe e waɗugol concours uji ni nokkule foroba to balom latete hono ñamakoro kañi kalabankoro keɓo wadde golle o fa gasam waram hokkede uynaji temdere. Min jangguinam jalnoɓe fati tawa eɓe jala yimɓe ngaɓe laato jaldoɓe yimɓe tawa wala fuu takkaɗo bangeli hen. Miɗe nodda bamakonkoɓe fuu tawa min blomba nadu terrain mo balon fiyete muɗum ñamakoro mo noddirta danaya fayeto terrain goɗɗo mo balon fiyete muɗum kalabankuru mo noddirta misibo
kalabankuru.
Tamani yo projet fondation Hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kañum Union Européenne et Coopération Espagnole.
Bangal yewtere meɗen lollinde dossier semaine hannde meman haala landinal imu def hannde wadde yiwde tatiyaade joyi juin ɓen lewru juin waruruɗu ndenno yilan ɓeɗo faamu dow landula ɗe kañi telaji goɗuɗi keɗana ko heɓani Mahmoud Baba Kunta e Fanta Cheikh Sanogo ɗo fustango Ousmane Niali Bouly e Al Cissé.
Min boofi defo rowande hitaande hikka watta cile am nayyi miɗe filo e defo o. Min miili hitaande hikka ka mi landinike sanne fewde e majjum mi heɓan modu so Allah jaɓi.
Honno o imotoɗo ni sukaɓe l'école hewɓe woni fuɗɗoɓe dursitade yoggaɓe mabɓe joynin arande muɓɓen ɓe kolliti ko wembiɓe.
Miɗe suguli saabi joni woni koyɗam arande wadde def ga miɗe taƴori ka mi heɓan ɗum. Min puɗɗi ƴewtidade e misole amen ɓe leçon aji amen ɗi min jangi ana heɓa lebbi tati joom. Miɗe filo e komin gaɗɗi ko min hoore tam cuuɗi satu miɗe gaɗa cours privé aji wakkati miɗe kawta mi laato guɓal jaati min pilo e komin jangi le classe uji ɗi kikiɗe. Allah newnu def.
Ley cuuɗi l'école kewɗi heƴoji ɗi timmi ley suudu l'école Boukari Wolegue Motti musilemɓe ana gondi e faabade imotoɓɓe ley cakkite yontere fou woni ko holliti en wiide Abdoulaye Sy kanko woni directeur Boukari Wolegue second cycle 1.
Les maîtres sont vraiment
monsieur mɓe so gonga o ka ana wara jaati sukaɓe jangoɓe tinniɓe sanne ɓeydu a tawma wakkati fou ana doga caggal mabɓe yella ana tewta faamude leçon aji ɗiɓe paamayi so wona ɗum heƴuji ɗiɓe kaani jangguinede ɗi ka timmi. Murtireji fou waɗaye ɓangal jande ne hikka no ɗum fuɗɗiri e sembe ni noon ɗum wordiri jukkitade ñalawma hannde o hoore
continue comme ça.
Ɗi examen ŋaji garan waɗede ley wattumo kuran jukkini taƴude ley galleji yogaji saraɓe won dabereji ɗi pi yalla ana mballa sukaɓe muɓɓen.
Nous avons décidé
mi ɓami anni a hadde sukaɓe yaltude jamm yalla eɓe keeɓa immade law beete ɓe gaɗa exercice ŋaji mabɓe e timo leçon ŋaji mabɓe ɗum. Mi sodani suka am lampaji chinois en yalla mo heeɓa foyre mawɗo latal sababu e juuɗe makko o tima leçon ŋaji makko ɗi tawa tiɗɗala fou o matayi
andi yimbe kabaru jande ana darte imotobe hendurcito ko jangi dun be garta dur do ko wadano yabbaade ko be jalato du hejoji di timma do e nyalaade examen ngaji di Jibril Keita on jangino gon e foftere jodi do yoru
si larive ko
su sugab jango be wom ko hokka imodo mudum ele defu o tay be jeyi latta ko hunne newotodo mide ngada du'a uka Allah newnu defu o
grand succès
holitinde wiide imo goji def bangal caldi ana kanni fuddude sappo e jeddi lewru mendu timma chapantati e go o mayru imo goji bindi puddan tati lewru juin timma joy mayru
ambian Allah faabu sakaba on pamitu kattene kabar yo hande ben mbawu sar funtare bangal jamu 37321 mo jodi application so tan yu bangal play store do se do yotro meden magazine yotre meden magazine yu kabaru rewbe hande do yowi do kabaru dambordu ben yo hunde yo nugal jati kabaru kurtungoji ben li mali kanon wana sinuji fu ben sinuji di fufu hinni kabar mudu yaron be do famu fatima rakuju hejab amen yogabe wonko hebe ne kede fo sango minne Ousmane Nyalibul e Umar Wegol yu en kirojam dambordu yo hunde nortortande li finatawaji kewdi fandamu dun no yo famminde jombaaju o printreji dawgal beedade dum dun sifa nyamduji di o hani hinnade no holitiri roba yogabe to kay yuroso bankas etumiya
sini yombabe anda kabaru dewgal sanne de wono ko battinte hedde mabbe le suudu dambirdu fa janginobe faabobe dun dun fuko wadirte yalla jombaaju debbo o ana heba faama no jodiro le suudu mon fa gasa sini kurtu o wadi nyalomo jukudo mon inirabe jan daro yombaybe be himbe gorko o ana kan hukude kalisi fa kulle jogaji moine ono boyri sukara sode kalisi du hokke ngeybe
debbo dambo o darande mako no muuni sanne eli alhali jomojo kanko haywata jomojo o holude mudun hono fufu o jogorto suudu mako kedana madam tapo binta fani andando finata dewgal to motito
ni kon kanka do dim
sini kurtu mon hani wadede alan jombaajo debbo o dambete illa al misare fay got hana yide kanko tan e dambotodo tawdete kanko wiltar joom ko hani wadde ko moji e mudun kadungal danal gal jombaajo debbo o bonnete gal neddo goddo fu hana yide dun so wana jom suudu mudun kanye dambotodo o tofe ko jombaajo debbo hokkete nyaama dun le badde tati farde mudun dambade dambotodo on defata dun jombaajo nyamduji koyfirindi tan hani nyaamude sini o wadiri non o hebata tiddal beengu yidaka jombaajo debbo heddo kanyun tan tawe dambotodo wala hedde mudun dum moja e makko
rebobe mi batibe fufo holiti nafoka dido finatawaji di heklobe nani jati haybede wobbe kay wona non pamiri
jo inde suko debbo fa dambe yidum wajibi non on wakkati taggu jomun ewtete yewe yalla o sukana o wana so ni mo tawraka cuka ko makko ton ana holite wido o yagini galle ma fu
donc infinata wa holti wide dambordu drande mudum na mumni sanne yalla janginde jombojo o nuwile galle kedana fude keta donc infinata wa
tina haday dum fe janginde jomu sabami fa dambama yombay be fana kani janginete idum waray hadisaji jati jomu en jangineno kani wadirde gurna mudum en kani e dina mudum en sa yi hande suka dan jogi tida laaji e jangintaake dum wattudo so kol ngirta ko sabami fa binati
dina aslama en yedda ta fi dido jogolaji di almam mamadou jankumba holti wide yoga e dido funata waji dum oni jati mbirki debbo bangal lende sabi sato rafi andal mudun no nasamnati alaji hakunde bamondirbe
salut
on wakati be fudata gurnda mabbe yo wajibe dido be fube kalene homo futti dina goddo wattu wala li hen so min pammini be tan homo fu jokkan finata wa mu
chacun suit un peu sa tradition
non dun holitri jedune somburu neddo dina chrétien kanono beedi wide yombaybe to chrétien be kay jesu baade sifa jogolla dambordu mabbe
kakli wulum vlake tawede balde jeddi hedde dambotodo ana mo arande le fina tawa meden debbo e gorko tawa anendirano farde mabben nadde e dewgal rewbe mawbe kanyen en kolitata joomu en menen mi anda dun mi watta dun mawniraabe rewbe ngada e dun sukaabe andu ngatta dun
ne le feront pas
andon wide dambordu wala fe le fina tawaji yogaji le mali honoto bobobe e habbe